Abasore batatu ubwo bajugunywaga mu itanura ry'umuriro yabakuye mwari bazima amazi isi yose irumirwa batuwite karakomeye yatabaye na Danyeli ubwo yari mu rwobo ubwo yari hagati kaka intare yari mu burinzi bwishobora byose kubwo kwizera Imana ihabwa icyubahiro
umubyeyi yakwibagirwa umwana we yabyaye akamusiga rwose ariko jyewe sikundi naguciye imanzi mu kiganza sinzaguhara twikize bituma twibagirwa ko turi kumwe na Yesu bikadutera gutakaza ibyiringiro tukumva ko turi hafi yo kurimbuka nyamara iyo dufite umukiza mu mitima yacu nta kintu na kimwe cyadutera ubwoba twaba mu nyanja y'ibigeragezo kwisunga Yesu bizadukiza ku kaga umubyeyi yakwibagirwa umwana we yabyaye akamusiga rwose ariko jyewe sikundi naguciye imanzi mu kiganza sinzaguhana umubyeyi yakwibagirwa umwana we yabyaye akamusiga rwose ariko jyewe sikundi naguciye imanzi mu kiganza sinzaguhana ariko jyewe sikundi naguciye imanzi mu kiganza sinzaguhana ari naguciye imanzi mu kiganza.